We're ready to start it again, huh?
Nimelia asubuhi, chana na jioni. Aduye ananitishia mauti, kwa kunionesha kaburi.
Nimelia asubuhi, chana na jioni. Aduye ananitishia mauti, kwa kunionesha kaburi.
Nimelia asubuhi, chana na jioni.
Yeah. Let me see.
Let me see.